Ngizwile bethe ehlula
Awasuku kushisa wamadoda washo kahle mfana
Ngizwile bethe ehlula
Wathukuba khebu Fumi goma dama Libela mana nje
Ngizwile bethe ehlula
Shona kahle mfana mfana
Sikudlala Yeah, you was and go get your photo.